lolo kamba lama mchana lolo kala msamo since 1999 nguzo uwe na msanga gazi kuzo suzo iti nkazwa mazi kwa sifu mfuga zlamini maesho na nchini mfana giti mfunu kutuza chembe mfana giti lengo maya kuisha pagati na zi kunzi leze ikona lo mkulo kama sifu uwe se kubega ese chini shaingo mfana giti sifu mire nekose matoa mafuti china mavulandi la siachogoza masuzu shari iwe se giti mimi yes, I got a feeling was on the matic on the Magabis to Will and Wonder. You can go to Lisu Pong, Wubonga, and I'm the Magabuns in the Jumpful of Amos. You can go on with Sif and Panagasan, born a Lemsi. You want with Sandys or Kuma, the Gandongo. You want with Togas and Fogada. You want with Watan, Togas and Okambo, Abanya Batista. You want with Yan, Togas and Amso. Ibongu labeli semla, abanye bamaze ukuthi mbongazi. Ibongu shenga mfuka mvulana, phansi khona le nemuthi. Ibongu inkunzi akhona le gola soyathe ebuhlungu. Abanye bathi inkunzi umshikashika, kwela sobuwa. Iphinde futhi ngibongu sebongu mfuka mhlongo phansi kwela senkani, umkhala. Ibongu khulekani umfuka nala phansi kwela senkani. Ibongu thubelisi umfuka nala phansi kwela senkani. Iphinde ngibonge wonke amakhaya omculo kamasikanda ayivumile nje le ngoma nginamuntu. Ngizobonga uSminofo mali abathele. Ngibonga uNjoko umfoka mkhwana. Ngibonga umzukulu. Iphinde ngibonge uTencane umfoka Zulu. Iphinde ngibonge yona inkosi amadoka. Abanye bathi ivula nzima. Wahamba sizo mfoka nalo washiya lo mhlaba mfana kithi ungasayibonanga into engenzayo lo mhlaba. Ngikumbula amazwi akho mhlazane sisethekwini e-Durban Station ngesikhathi usho kanje. Ngithi mfana kithi le ngoma yakho ngelinye ilanga ngiyobe sengiyidlala kanjena kule moto yami. Kanti wawungazi ukuthi uNkulunkulu usuyokuthatha mfana kithi. Ngithi ulale ngokuthula mabonge mfoka mhlongo vele umuntu engisizwa kaphila isikhathi eside emhlabeni. Yimi njalo ngileyo nje nolaka isencane futhi emkhondo osheshayo. Ngisegoli la ngikhona inhlangano zamashini angivuma phansi kanqamalala la ngivuma khona nangamalala. Ithi kunjalo kunjalo nje intanga zamashinga nongayithandi kanzi yoza ithandi yosho ukuthi uyesithasika baba kangiwasabi noma ungakalisi nyembe zokubula manje. Uyesithasika baba kangiwasabi noma ungakalisi nyembe zokubula manje. Uyesithasika baba kangiwasabi noma ungakalisi nyembe zokubula manje.
Suka
usayimi njalo inkunzi enkomo esigcube igwaza bayibhudukaza kudala isenkandla mnganami lapho khona khona amakhaya angahlukangeni uma ungakhola lokho yazi ezinjalo ngithi gibele ibhasi langakithi lele libhala ukuthi asiyodlala ushamile iyokutshela nenjalo ngija ngisho ngivelela lapho-ke njalo ntangaza amashinga ophela mina ngandile ngemlomo ngandengengoma zokuphela bonke abantu balazo. Ngidlula kanjalo ngithi laphuma ilanga kwabonasi ngithi foloko ntaba.